Je te prie aujourd'hui, garde-moi dans ton alliance, afin que je
ne puisse pas chanceler.
Je crois que ceci doit être notre prière permanente devant le Dieu vivant. Nous ne voulons pas marcher seuls.
Icyifuzo cyacu isengesho ryacu imbere y'Imana igihe cyose ntabwo tugomba kugenda twenyine ntitwashobora kugenda twenyine niwe
dutumbira encore plus à chaque instant ne twiringira
nge unyigisha iteka kwishingikiriza kugeza igihe ubwo nzagera hakurya ishimwe ryanjye ritazagira iherezo aya ni amagambo ahebuje cyane
avant que nous nous levions pour la prière.
Ndatekereza ko twese tubyifuza mbere yuko duhaguruka tugasenga. Reka nsome umurongo wo mu byanditswe mu muhanuzi Yesaya, muri Yesaya ahari mu gice cya 55, Yesaya 55 ku murongo wa mbere.
Observez ce qui est droit, pratiquez la justice, car mon salut ne tarde pas à venir et ma justice à se manifester. Chers frères et sœurs, si ceci s'est produit,
bene data na bashiki banje, iyo ibi bibaye tuba tuzi yuko turi tubayeho mu gihe umwami azongera kugaruka kuza agajyana abe mu bwiza bwe. Mumbabare, muri Yesaya 56 yasomye ku murongo wa mbere.
C'est qu'il a promis.
Ijambo rye ntabwo ribeshya.
C'est accompli en tout temps et aussi dans nos jours.
Ahubwo ibyo yasezeranije mu bihe byose birasohora no muri iki gihe cyacu birasohora. Ibyo yagennye bizasohora. Noneho ku murongo wa kabiri muri Yesaya 56 hahirwa umuntu ukora ibyo. N'umwana w'umuntu ubi
garde sa main ubyitondera de toute mauvaise action. Verset
3. Akarinda ukuboko kwe gukora ikibi cy'uburyo bwose.
Le Seigneur m'exclura certainement de son peuple.
Kandi umunyamahanga uhakwa kuwiteka ye kuvuga ati uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe.
Mbese
ibi si amagambo adutera imbaraga, si isezerano rikomeye riva ku mwami. Ubwo avuga hano ati ngo umunyamahanga ukomera unamba kuwiteka ye kuvuga ati nta kabuza uwiteka azantandukanya n'ubwoko bwe. Kandi n'inkone ye kuvuga iti dore ndi giti cyumye. Aravuga ku murongo wa kane kuko Uwiteka avuga ati wakebwe, mu gifaransa ariko avuze uzeza amasabato yanjye agahitamo ibyo nishimira agakora iby'isezerano ryanjye, nzamushyiraho urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, muhe izina riruta kugira abahungu n'abakobwa, nzamuha izina rihoraho ritazakurwaho. Mbega amasezerano ahebuje atangaje ahabwa abitondera isezerano rye. Hano twaririmbye mu ndirimbo ngo undinde hamwe nawe mu isezerano kugira ngo ne kugwa. Mwini data mushiki wanjye mukundwa, ntabwo ntabwo ari amasezerano y'imbura mumaro, ahubwo ni amasezerano y'Imana ataneshwa. Kandi ndatekereza ko dushobora gusubiza amaso inyuma tugasubiza inyuma ukagera mu isezerano rishya, kugira ngo twumve amagambo umwami wacu yavuze ubwo yavaga muri iyi si. Yaravuze ati ngiye kubategurira ahanyu kandi nzagaruka kugira ngo mbajyane, kugira ngo mube aho njyewe ndi, nk'uko biri muri Yohana 14 umurongo wa kabiri. Kandi ibyo mwene data mukundwa, ibyo biri bugufi ndetse ku rugi, mbega uko ari iby'igiciro.
Personne n'a besoin de partir dessus.
Nta muntu
maintenant il est question
ugomba kwica ho ahubwo bo igikenewe no gushikama mbese byamara iki tubaye byari iki gutangira tutabaye twihangana ngo tugere ku herezo turashaka kwihangana kugera ku herezo tugume dukiranuka ku masezerano y'Imana no ku jambo ry'Imana icyo gihe tuzabona ibyo umwami yasezeranije afate umurongo wa 6 muri Yesaya 56 kandi abanyamahanga bahakwa kuwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba abagaragu be umuntu wese akeza isabato ntayice agakomeza isezerano ryanjye umurongo wa 7 abo nabo nzabageza nzabazana mbageze ku musozi wanjye wera banezereze mu nzu yanjye y'urusengero ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose umurongo wa 8
Dieu le Seigneur.
Uwiteka Imana.
Assemble les membres.
Ikoranya.
Rejetés d'Israël.
Je les rassemblerai. Israël iravuga iti. Nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe. Mbega amagambo. Mbega ihumure. Ndatekereza yuko n'uyu mugoroba nabwo dufite impamvu zihagije zo guhimbaza no gushimira umwami wacu kubw'ibyiza byose akora ibyiza yakoreye muri wowe no muri njye ndatekereza ko twahaguruka tugasengera hamwe mana ikiranuka tugushimiye bivuye imbere mu mutima wacu kuba dushobora kuba duteraniye hano uyu mugoroba tugushimiye ko ugabaje bose n'abandi bose baza kuza kuri uyu munsi by'umwe hariko tugushimiye ubw'ijambo ryawe ryera ijambo ryawe nitabaza ku birenge byacu mu mucyumurikira inzira tunyuramo mbega ni he handi twajya niki kindi twanambaho wenyine ufite amagambo y'ubugingo wenyine ufite amagambo akwiriye ku bwacu uyu mugoroba maze kutubwira ngo dukomere ku isezerano ryawe n'ijambo ryawe mwami twe kwitandukanya ahubwo tugende dufatanye nawe mu kiganza kugeza ubwo ibyo twizeye tubibonesha amaso mwami tuzi ko bizagira umumaro kuko wadusezeranije kuduha umunezero mwinshi mwami turagushimiye wagiye kudutegurira ahacu ahantu kugira ngo tuzabashe kuba aho wowe uri mwami niwe munezero wacu nibyo nicyo kivuzo cyacu nibwo bushizi bw'amanga bwacu uyu mugoroba twongeye kugushimira kandi tugushimiye biturutse imbere mu mutima wacu yobora imitima yacu kugira ngo turusheho kuguhimbaza turusheho kugushimira uhereye ubungubu mwami urabimpe ubiduhe twese udufashe twese muri igihe cya nyuma muri aka gahe ka nyuma kuko mwami tuzi yuko kuza kwawe kuri bugufi cyane amashimwe guhimbazwa icyubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu amen hano twasomye muri Yesaya 56 ku murongo wa 6 kandi n'inkone zihitamo amasezerano yanjye zikitondera amategeko yanjye hano hari ibintu bitatu amahitamo kunezeza Imana n'isezerano Imana yagiranye natwe isezerano ku bwa Yesu Kristo nibyo
le bon plaisir de dieu
niwe iby'Imana yishimira bibonekaho cyase biri muri we rero uri muri we uwo nawe Imana iramwishimira nkuko iby'Imana yishimira biri muri Yesu nanone hari ikibazo cyo gutoranya cyo watoranijwe n'Imana uwo nawe atoranya ahitamo iby'Imana yahitiyemo intore ibyo kimwe kigendana n'ikindi ntibishobora gutandukanywa nuko rero umuntu watoranijwe n'Imana azahitamo ibyo Imana yamugeneye. Uwagenewe, uwatoranirijwe ko ibyo Imana yishimira bimubamo, agomba kuba yaratowe. Amen. Guhamagarwa ntabwo bihagije. Benshi barahamagawe ariko bake nibo batowe. Nkuko biri muri Matayo 4:14, nuko ku murongo wa 4 muri Yesaya 56 ngo akaguma yitondera isezerano ryanjye. Umwami yasezeranye natwe iryo sezerano. Nanone hano haravuga ahari byatangaza umuntu ku murongo wa 5 aravuga ati, nzamuha mu nzu yanjye, mu nkike zanjye nzamuha izina riruta abahungu n'abakobwa. Ni iki cyaruta, iki cyakomera, ni iki by'ukuri cyisumbuye kuba umuhungu n'umukobwa? Igihe dusoma ku rwandiko rwa gatatu ku matorero mu byahishuwe, handitswe ko intore abanesha bazahabwa izina ritazwi n'umuntu ari we wese keretse uzarihabwa. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 17. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Iri sezerano ntabwo ribwira abizera muri rusange, ahubwo ribwira intore, abanesha, abanezeza Imana. Amen. Bagiranye isezerano n'Imana kuko yagiranye nabo isezerano. Rero hano niba handitswe ngo izina riruta umuhungu n'umukobwa, hazaba abahungu n'abakobwa benshi, abizera benshi batazaba bahari igihe kizamurwa, bazaboneka mu gihe cy'umuzuko wa 2 gusa. Rero ni uguha abo abanesha ngo nzabaha izina rihoraho ritazahanagurwa. Iherezo ry'umurongo wa 5 Yesaya 56. Niba twibuka ikibwirizwa cya Mwiriza Branham avugamo ngo uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo izina rye rishobora guhanagurwa, hari impamvu zatuma rihanagurwa. Ariko niba amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe isi itararemwa, ibyo aba ari ikintu gihoraho ku Mana. Nicyo gituma hano iri jambo rivugwa ngo nzabaha izina rihoraho ritazakurwaho, ritazahanagurwa, ridashobora guhanagurwa. Ni uguhitamo kw'Imana guhora iteka ryose. Yahitiyemo abatowe n'Imana bose, abo Imana yishimira, abo yagiranye nabo isezerano. Ni abahungu n'abakobwa b'Imana bahinduka abanesha, hanyuma yo kunesha bahabwa iryo zina, izina rihoraho. Amen. Izina dufite ubu ni iry'igihe gito, twarihawe n'ababyeyi bo mu isi, ariko amaherezo amazina Data wo mu ijuru azaba yaduhaye niyo zaba ariho, azaba ari izina rihoraho. Amen. Mbese ntibihebuje, ntibitangaje kubona uburyo abahanuzi bavuze mu buryo mu burebure bavuze mu buryo burebure ukuri kwa Bibiliya mu gihe kwari gutatani gutwikiriwe hirya no hino ariko baguhawe baguhishuriwe guhishurirwa ababibona guhishurirwa abagomba kubimenya nibyo
pour qui elle était destinée.
Bigahishurirwa abo byagenewe. Hanyuma haraza interuro ku murongo wa karindwi ngo kuko inzu yanjye izaba izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Nibyo. Iri jambo niryo umwami yagarutseho ubwo yirukanaga abantu mu rusengero akarakara akubika ameza akabakubita inkoni nkuko biri muri Mariko 17 ati inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo ariko mwebwe mwayigize indiri y'abambuzi rero umwami afite uburenganzira bwo gukora bwo gusukura mu nzu ye afite uburenganzira bwo gukosora no gutunganya n'ibindi byose bikenewe kandi ibyo nibyo akora abikoresheje ijambo rye n'umwuka we ku
à qui il veut faire du bien.
Kubo ashaka kugirira neza bose. Nongeye kurebana no mu gice cya 57 muri Yesaya.
Je voudrais lire ce verset.
Ndashaka gusoma uwo murongo uhereye ku murongo 14 Yesaya 57 murongo wa 14. Kandi azavuga ati azategeka ati nimutumburure nimutumburure mutunganye inzira mukure ibisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye kuko uko ariko Uwiteka avuga utuye nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahoraho ivuga izina ryayo ni Uwiteka ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi kugira ngo mhembure imyuka bicisha bugufi mhembure n'abafite imitima imenetse. Ibi nibyo Imana ishaka. Ntabwo
ce qu'il en est de nous mais il a le médicament
bonye ibyacu ko bimeze gusa ahubwo ifite umuti ifite uburyo bwo kudukiza aravuga hano ngo kugira ngo membure afite imyuka afite imyuka yabicisha bugufi turabikeneye ndabikeneye cyane nkeneye guhemburwa hindurwa muzima bundi bushya mu mwuka mu bugingo no mu mutima no guhumurizwa kundi Imana ibimpe kandi ibiduhe twese mbese dushobora kubyizera dushobora kwizera ko Imana izabikora. Amen. Mbese twayibisaba n'umwete ndetse tukanayishimira ko izabikora atari ugusaba gusa ahubwo tukanizera tukanashimira iryo nibanga. Murongo wa 15 Yesaya 57 ngo kugira ngo mhembure abafite kugira ngo mpembure imyuka yabicisha bugufi mpembure n'abafite imitima imenetse murongo 16 Yesaya 57 si natongana iminsi yose kandi sinahora ndaka iteka ryose kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye bibaye bityo imitima naremye yashirira imbere yanjye Imana izasohoza isezerano ryayo izakomeza icyo yasezeranye ntabwo twiringira ubwacu ahubwo twiringira ubuntu bwe butarondoreka bwiyubura buhinduka bushya buri munsi urebeye mu buryo mu mirebere y'isi hano mu isi ntangira umunsi mpinda umushyitsi nifuza ko igiterane cya nyuma kitaba gitangiye ahubwo cyaba kinarangiye kandi nzi neza ko Imana ireba mu mutima izi neza inyota y'ubwoko bwayo kandi iza bahaza amen kandi twizeye n'umutima wacu wose ndongera mbivuge ndabisubiramo ntabwo tuza hano kugira ngo twivuge ngo twiyerekane ko turi twigaragaze ko mu buryo bw'umwuka dufite imbaraga dukomeye dukeneye ubuntu bw'Imana kuri buri ntambwe dukeneye turamukeneye kugira ngo dushobore gukomeza imbere kugira ngo tubashe guhagarara hano ngo tubwirize ijambo rye atari we tutamufite nta kintu na kimwe twabasha gukora ngo cyemerwe imbere ye ibintu byinshi bikorwa adahari atarimo ariko ibikorwa atabirimo ntibizemerwa ntibizahagarara imbere ye icyakozwe hamwe nawe icyakozwe nawe cyonyine nicyo kizemerwa imbere ye noneho rero haraza umurongo ukomeye cyane umurongo 18 muri Yesaya 57 umurongo 18 nabonye ingeso ze nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye hari ababorogana nawe cyase abarirana arashaka kuba uhumuriza kubahoza mu kibwiriza cyo ku musozi muri Matayo 5 umwami aravuga ati hahirwa abarira ko bazahumurizwa ariko kugira ngo ubone ihumure riva ku Mana nuko waba ufite umubabaro turabibona igihe umuntu yapfuye igihe urupfu rwateye rukagira urujyana icyo gihe hano mu isi mu buryo bw'ahantu kw'isi tugira umubabaro mbese mu mwuka niko bimeze tugira umubabaro ukomeye cyane tubabazwa mu bwami bw'Imana kuko twabibye imbuto mu bwami bw'Imana hari utarabinyuzemo ashobora kuvuga ngo wowe biba gusa ibintu ibindi bimeze neza ibintu ntabwo bimeze neza umuntu niba yarabibye imbuto y'Imana akaba yarabonye uburyo abantu bavuka ubwa kabiri uburyo abantu bahindurwa bazima rero siko biri ntabwo wavuga ngo wowe biba gusa buri wese arabona umugabane we muzi icyo buri wese azabona ntacyo azabona igihe umubiri w'umwami ushyitsemo ibice iki gihe ufite ibice bipfuye ntabwo ufite umubiri muzima yaba ibyo abantu babyumva basobanukirwa burundu ko mu bwami bw'Imana haganzamo amategeko y'Imana ko nta ufite uburenganzira bwo kuvuga ndetse nta n'ufite uburenganzira bwo gufata umwanzuro no kugira icyo akora mu bintu by'Imana dushaka ko Imana yibonera ibyo ikwiriye ikatubwira ibyo ishaka kutubwira biba Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye gikomeye muri iki gihe cya nyuma. Twese dushobora gusoma imirongo ya Bibiliya muri Matayo, Mariko, muri Luka no mu butumwa bwiza bwa Yohana.
Et ils ont été lus des millions de fois.
Kandi ayo magambo yasomwe inshuro amamiliyoni muri mu myaka yashize, muri myaka yose. Ariko twe turashaka kugira uwo mwitozo, tukagira umwitozo ko wa mwami wapfuye akazuka mu bapfuye ku munsi wa gatatu, tukagira umwitozo wo kuba atwiyereka nk'uwazutse, akatwihishurira mu mbaraga z'umuzuko we. Amen. Hano ku murongo wa 19 haravuga Yesaya 57 ngo mu gutanga amahoro n'imbuto iva ku munwa, umuntu ufite amahoro ku Mana mu mutima, amahoro aba no mu magambo ye. Amen. Udafite amahoro mu mutima we hamwe na we ubwe azarema intambara cyangwa kudahuza magambo ye. Hano kubona 19 aravuga ngo ninge urema ishimwe ry'iminwa cyangwa se imbuto z'iminwa ngo amahoro amahoro abe kuri ku uri kure no ku hafi nanjye nzamukiza. Paulo niwe uvuga ati yahaye amahoro abari kure n'abari hafi nk'uko biri mu Efeso 2:10. Aba mu mahanga bari kure, ubwoko bwa Isirayeli bwari buri hafi, ariko muri Kristo habonetse kungwa n'Imana ku bantu bose, bihawe abantu bose ku bw'abari kure n'abari hafi. Twese dushobora kugira amahoro ku Mana. Amen. Uyafite mu mutima we, ufite amahoro mu mutima we, ayagira no ku minwa ye. Amen. Utayafite ku minwa ye nta nubwo ayafite mu mutima we, arishuka ubwe. Hano ni ijambo ry'Imana, turi imbere y'ijambo ry'Imana n'imbere y'Imana, kandi ijambo ry'Imana igihe iteka rivuga ukuri. Ku murongo 19 ngo kandi ndashaka kumukiza. None mwumva ikivuga ku murongo wa 20, ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Umurongo wa 21, nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Nashaka kubajyana muri Yesa mu muhanuzi Yeremiya, mwuka w'Imana avugira muri we akavuga ati hagati y'ubwoko bwanjye harimo abagome. Nk'uko umugoyi atega ikigoyi inyoni, aravuga ati nta mahoro mu y'abanyabyaha, naho baba bari hagati y'ubwoko bw'Imana ntacyo bihindura. Kuba ubarizwa mu itorero runaka, kuba uhora ujya mu materaniro ntabwo bihagije, bisaba yuko hagira ikintu kiba mu mutima. Umurongo wa 20 Isaya 57 ngo ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, umuvumbura zamuka ukamanuka. Muraba
mais la lune veille à ce que tout fonctionne comme ça correctement. Oui, et c'est agité. Vous devez vous promener sur une
kwezi gukora ku buryo byose bigenda neza, ushobora kugenda
quelques camions de planches de tonnes
birebire byo ku musenyi, ariko bwacya gusa ugasanga umuraba w'inyanja wazanye imyanda yakuzura amakamyo menshi urebye
tant qu'il y a la marée haute tout va bien
igihe umuvumba uzamukagera hejuru bintu bimeze neza ariko igihe umuraba umaze gutuza ibintu byose bikasigaraho icyo gihe nabibonye imyaka iminsi myinshi buri gitondo uburyo abantu bajya gutunda n'amakamyo menshi ikamyo yakuzura indi kaza ndabisubiramo nanone izo ingero zifatika arasaba kuzimenya kuko mirongo makumyabiri aravuga ngo isamirito na karindwi ngo ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka amazi yayo azikura isayo n'imivumba igihe umuvumba uzikuye isayo nta kintu cyiza kiba gihari nta kintu kizima kiba gihari ku mirongo makumyabiri na rimwe haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko imana yanjye ivuga ariko Pawulo yandikiye abaroma ati dufite amahoro ku mana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen abaroma gatanu rwa mbere uwabaye uwizera by'ukuri koko ntabwo asa n'inyanja idatuza izikura isayo n'imyanda uwabaye uwizera koko azabona mutima we hiburuka inyanja mbari hiburuka uruzi rutazashira kugeza iteka nibyo umwami yavuze ubwo yajyaga i Yerusalemu muri Yohana karindwi tatu karindwi ati aho ni Yohana kane ati ufite inyota naze anywe yatanze isezerano ryumvikana Yohana kane cumi na kane ngo amazi nzamuha azahinduka muri we isoko idudubiza by'iteka ryose amen isoko imana yafukuye ubwayo nta kindi cyaturuka muri yo kitari ikiva ku mana izina ry'imana rihimbazwe rishimwe amen reka twongere dushimire hamwe umwami tumwinginge hamwe tumusabe ngo iminsi iri imbere yacu ayihindure umugisha uhoraho no ku bwa buri umwe wese uzaza atari ku bwa bamwe gusa ahubwo ku bwa bose buri umwe wese mu kibwirizwa habemo ikintu imana yafata ikagishyira mu mutima ikagihindura kigahinduka kizima kigahinduka kizima n'umwuka rero byose tubishyire imbere y'umwami imana yacu amen mwami imana yacu tuje imbere yo mu maso hawe hera tuje uko turi dutuye imbere yawe iminsi iri imbere yacu mana
si tu ne nous accompagne pas
duherekeje utajyanye natwe ntitwanyeganyega nta n'ubwo twatera intambwe imwe gusa mu kwizera nicyo gituma tugusabye mwami ukiranuka haguruka mu nkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu ugendere imbere y'ubwoko bwawe mu mbaraga kandi uduhe kubasha kugukurikira mu kwizera kugira ngo tubashe kubona ubwiza bwawe ni koko ujya imbere y'ubwoko bwawe mwami ukiranuka turagushimiye kiza abarimbuka kiza abarwayi bohora ababoshywe bose ikibi cyaba cyashyize ikigo cyo kimeze kose mana uduhe ibiterane bigaragaramo ubwiza bwawe muri buri umwe wese no muri bose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe.
Seigneur bien-aimé.
Ngami mukundwa.
Ce n'est pas ce que nous ressentons qui compte.
Uko turi kwiyumva sibyo bifite icyo bimaze, ahubwo ibyo twizeye ko tubona nibyo bifite umumaro. Ibyo dusaba mu izina ryawe bigahura n'ijambo ryawe nibyo tuzahabwa. Mwami turagusabye utanga agakiza, ukiza abarwayi, ubohore ndetse n'abantu bose basabye gusengerwa. Mwami turabakuzamuye, turabakweretse umutima wacu wose. Mwami nk'uko byari bizi mu bihe bya kera, ugenderere ubwoko bwawe, ubagenderere mu ijambo ryawe, maraso yawe n'umwuka wawe, mu mbaraga zawe Mana, ukore mu mbaraga. Haleluya, haleluya. Turagushimiye, turaguhimbaje, wamaze kunesha byose, wamaze kurangiza byose. Haleluya. Izina ryawe ryera rihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jésus est vainqueur sur la mort.
Yesu yanesheje urupfu. Yesu yaranesheje kandi amara umubabaro wose. Yesu yanesheje by'iteka ryose. Haleluya. Ku bwanjye Yesu yamaze kuntegurira intsinzi. Amen.
Haleluya.
Haleluya, haleluya, nacungujwe amaraso ye. Haleluya, haleluya, mbega uko nezerewe. Haleluya, haleluya, umukiza n'uwanjye. Haleluya, mbega uko ari byiza gukizwa. Amen.
Amen.
Amen.